Iri ni ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibikicyenda na FM 95 n'ibice bibiri mu Burundi. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu. Ku rubuga rwa internet ni www.radio.com. Mwiriwe neza nshuti mwese muduteze amatwi. Ni Edirwema ubasuhuza kandi mbaye ikaze mu kiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mjitagala chavutumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro ni muri Isanga muri studio ya 7 i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema. Yumwumva n'indirimbo Kanjogera, n'indirimbo yasubiwemo n'umuhanzi Masamba Intore. Uyu akaba ari umuhanzi w'umunyarwanda wabigize umwuga, aracuranga, agahimba, akanatoza imbyino. Numwe mu bahanzi bamaze kwamamara cyane mu njyana gakondo za Kinyarwanda. Masamba yavukiye i Bujumbura mu Burundi ku babyeyi b'Abanyarwanda. Isumubyara nyakwigendera Atanase Ntore ubwe yari Ntore. Ubuzima bwa Sentore bwaranzwe no kwitangira umuco nyarwanda awutoza abakiri bato urungano rwe ndetse n'abari bamukuriye. Yabaye Ntore by'igihe kirekire ndetse yarazwiho ubuhanga mu gucuranga inanga. Umuhungu we Masamba nawe ni inzobere yigwijweho impano zitandukanye, akaba anabarirwa mu byamamare mu njyana nyarwanda, dore ko anayimazemo imyaka itari mike. Masamba yamamaye cyane ku bw'indirimbo nyarwanda ziratu bwiza bw'imihango n'imigenzo gakondo by'umuco nyarwanda. Muri iyi minsi Masamba Intore ari hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Twari twifuje ko twaganira ari hano muri studio za radio Ijwi rya Amerika, ariko ku mpamvu zitamuturutseho ntiyashoboye kuba ari kumwe natwe muri studio. Ariko turi kumwe kuri telefoni kuva i Manchester muri leta ya New Hampshire ya hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Masamba Intore, ikaze cyane mu kiganiro muri Isanga ku Ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane Edirwema.
Yego, Masamba, narimvuze muri make amateka yawe, ariko ubwo turi kumwe kuri telefoni, gerageza wibutsa abanyarwanda cyangwa se nabandi bakurikira Ijwi rya Amerika muri aka kanya, Masamba ni muntu ki?
Urakoze cyane. Ubundi sinjye menya kwivuga ntangiriye kuri Masamba. Reka nivuga byagendaga ndicyogere mu ngoga se ngobe ntabaza nyiri cyubahiro mu mehe. Ngaba ndo warwagiriza bigarama rwa ngarambo murenzo ku rwana mizi mutwa utangira muze ngawe yanzu gushira makenga tere ya beza. Ndi ruti ndi rutingwa ndi rutikura. Yewe ndi n'umushaka mutagira imbeho mu nda. Ubundi rero nuko niko bivugaga kera buryo ivuga butagira ikivugo, sinzi ntabwo yaserukaga ngo agire n'ijambo avuga mu bantu.
Yego.
Zina ni meza ndimo na rimwe turayakunda, ariko tukagomba no kugira n'ikivugo kituma umuntu ashobora kumenya uwo ari we. muri make ndi wa shushengu bivuga neza wa vi introduce neza ndumuhanzi mbimaze mu myaka myinshi cyane ubu ngubu bimaze kugera mu myaka 35 navutse ndumuhanzi ku babyeyi umubyeyi wanjye Sentore wamuvuze neza nawe yari umuhanzi ndetse na se mu nzenzero umuhanzi akanarusho akarusho keza nuko yari na shefu muri Nyaruguru ariko ntiyigeze atatira umuco cyangwa se ibyarazwe nawe n'ababyeyi be. Ibyo rero byatumye bikomezanya mu muryango ndetse data aza no kuba i Nyanza Rudahigwa mutwafite imyaka 8 aba mu itorero rya Rudahigwa bajyana n'Iburayi muri 58 ahunga muri cya gihe bimeze nabi i Burundi akomezanya umuco awigisha urubyiruko rwose nari byanatumye wenda abantu badatakaza umuco no kugumana izo ndangagaciro ndetse tunatashye aranawutahana anawigisha n'abatanze mu Rwanda ko yatashye nyine atangiye gukura umva ko muri izo nzira zose nagendaga mwigiraho kuri jyewe ni nka university yuzuye yansigiye
birumvikana wakuriye mu muryango w'abahanzi hari byinshi wigiye muri uwo muryango wawe ariko amakuru nasomye nuko ku myaka 6 gusa nibwo wigaragaje bwa mbere mu ruhame mu itorero Intore Indashyikirwa niko byari bimeze
itorero data yahimbye i Burundi rya mbere ndetse no mu matorero yabayeho aho impunzi zose zari ziri yitwaga Indashyikirwa yigiyemo abantu benshi cyane yacemo abantu benshi ndetse ngira ngo hari n'ugomba kubuzi nka Muyango benshi bagiye bacamo babahanga bagenda noneho bajya no mu bindi bihugu kwigisha natangiye kujya kuri scene mfite imyaka 6 ubwo narabyinaga ariko ku buryo abantu ni ugutandukanya kubyina guhamiriza n'ibindi byose bijyanye n'ubutore natangiye kubyina umwana umukiri muto aba ataratangira guhamiriza ubwo guhamiriza mbitangira nko mu myaka 11 gutyo ariko sene nk'uko bivugaga ntayitangiye mfite debuto cyane ndakana gato k'imyaka 6
tugaruke noneho ku muco ubwawo nyarwanda wowe n'umuryango wawe mwakomeje kuwuteza imbere aho i Burundi mwabaga mwari impunzi ese icyo gihe uwo muco wari ufite abantu bawukunda bawitabira bitabira ibyo birori cyangwa se ibintu byose umubyeyi wawe cyangwa se wowe mwakoraga
urakoze cyane umuco abantu batangiye nyine batabyumva neza aricyo gituma data yabonaga ko cyane cyane urubyiruko rurimo rutakaza izo ndangagaciro rugafatirana n'indi mico yaho bahungiye hose bari bahungiye yaba i Burundi yaba hehe ibyo rero ntabwo nuko kuba impunzi gushakisha uko iyo mibereho y'umuryango we yari umukozi wakoze muri Education Nationale pendant imyaka myinshi cyane ariko umwanya we kigoroba yawuhaga urubyiruko akawigisha akabwira ati nta kizatuma mutekereza gutaha gusubira iwanyu niba mutaye ubunyarwanda niba mutaye umuco wanyu nimuze rero mbibigisha akabitwigisha mu mihamirizo akabitwigisha mu ndirimbo ikintu rero nashaka kubwira diriki nibutse muri icyo kibazo mbajije yajya ahimba indirimbo buri kwezi cyangwa mu mezi nkanga ivuga ko tuzataha none tukajya tumva ko papa uyu myaka ibaye 5 ibaye 10 ibaye 40 ingahe tuzataha ryari ubu Rwanda rwose ndaruzi kubera imisozi yatugishaga yatugishaga ahanahana kumva akakubwira imisozi y'i Nyanza akakubwira imisozi mu Ruhengeri Gisenyi mu Nduga mu Buganza hose nari nduzi natashye inzu Rwanda kubera mu ndirimbo gusa kubera rero kubidukundisha no kuri twumvisha yuko nta kintu kizatuma dutekereza u Rwanda byatumye tukunda turabi abantu benshi babijyamo haza noneho n'ishuri ryitwa College de Saint-Albert
iryo ni ishuri ryatangijwe n'abanyarwanda babaga mu Burundi
n'abanyarwanda b'impunzi baritanga koko bihagije ndibuka bamwe baryigishijemo biza no kuba nihuriro rimwe na rimwe wasanga turyita ngo ni impunzi school ariko nyine tukigamo ibyo bijyanye n'umuco tukigamo indangagaciro tukiga u Rwanda n'amateka yarwo kuko nashobora kwiga amateka y'u Rwanda cyangwa se ibintu bijyanye n'umuco mu bihugu by'abandi tukanabona nanone tukagira iyo nyota yo gushaka u Rwanda noneho nta yindi nzira ariho ntabwo twari gukora politike ntabwo twari gukora izindi ngamba zose zo gutekereza ibyo gutahuka byacaga mu ndirimbo message igahita neza cyane
ibyo ni nabyo ngira ngo byaje kubiramo gushingwa kwitorero indahemuka icyo gihe ryakoraga akazi mbere ya za 90 ryakoze akazi ko kugerageza guhamagarira abanyarwanda kujya mu rugamba rwatangijwe na FPR Inkotanyi
indahemuka ni torero ryakoze akazi kenshi cyane nagira ngo mbone akariyo ko kubashimira ariko cyane cyane nashimira na n'umuryango FPR kuko niwo washinze iryo torero indahemuka mu intego yari iki yari kugira ngo noneho dukangurira abantu twigisha abantu gushaka igihugu kugikunda no kugitabarira kuko ndabyibuka ko muko byose twakoraga haba muri za fundraising twakoze ubu nkubwira edi nazengurutse Afrika yose ndi muri ya fundraising yo gushaka ibigomba gufasha urugamba muko gufasha urugamba mu bijyanye n'amafaranga cyangwa se n'izindi mpano zose abanyarwanda bagiye batanga kugira ngo urugamba rushobore kwegera imbere habagamo nibyo no gukangurira urubyiruko gutabarira rwababyaye tubinyujije mu ndirimbo urumva twari mu mahanga nta kuntu twajyaga ku kubigira mu karere zagize akazi kenshi cyane rimwe na rimwe nanakubwira ko no mu Rwanda buri wa karindwi ngira igitaramo nita ngo inganzo yaratabaye kuvuga icyo gihe ndirimba za ndirimbo zose twarimbaga mu ndahemuka nkarimba izo twarimbaga mu ishyamba zose kugira ngo abantu mbibutse koko amateka y'urugamba anyuze mu nganzo
hanyuma se Masamba icyo gihe ntihari abashoboraga kuvuga ngo watandukiriye wakuyeho ingofero y'ubuhanzi noneho winjiye muri politiki
abantu bashoboraga kubibona muri ubwo buryo deka nabihere na kera burya na data nawe yari umuhanzi ariko ukabona ko harimo ibintu harimo ka politike ni buryo muhanzi nako nubwo tutanabyerura ngo tubivuge ariko biba biri kaba karimo politike se ni ikintu cyose gishobora gutuma noneho ukora ku buryo abaturage bawe bashobora kugira ubuzima bwiza nabyo byabaga iyo bikenewe warabikoraga nk'ubwo nari muto cyane natabaye nagiye ku rugamba mfite kuva muri 1989 nariyo hanyuma noneho nanakubwira ko naje no gukora training military training yo kugira ngo nkamirike nanashimira cyane aba batumye nkamirika ibyo by'ubutesi ibyo byo kubiki by'ubuhanzi by'ubustari y'ibiki ibyo biza kugira uruhande ariko nabyo ndabikomeza kugira ngo noneho nashobora no kujya mu baturage ari message zanjye ntanga zigire ireme ubwo rero nashaka kubwira ko iyo ngofero shobora kuyambara ariko burya yatari kariyeri ntabwo ubu ibi ikiri ku mutwe
Birumvikana Masamba, reka twumve gatoya indirimbo Kanjogera hanyuma tugaruke utubwire ibijyanye n'ubuhanzi bwawe noneho umaze kugera mu gihugu cy'u Rwanda naho mka.
Nabukunze rwishi oya mama we kuko wanduti yose nakukunda ni mama nakumereye.
Iyo ni indirimbo Kanjogera yasubiyemo n'umuhanzi Masamba Intore. Masamba, iyi ndirimbo wasubiyemo ni indirimbo ya kera, ni indirimbo yakunzwe n'abantu bakuze, uhitamo kuyisubiramo niki cyabiguteye?
Kanjogera ubwayo ni indirimbo nziza mu buryo bwa bw'injyana, ikindi nacyo cyashimishije Edi ni uburyo abakurambere bacu bari abahanga, yaba muri domaine zose, haba ku ntambara, haba mu muco, kuko iyo babaga bavuye ku rugamba barataramaga bagatanga imihigo, bakavuga imihigo, bakavuga ibigwi byabo, bakavuga aho bagejeje umwana. Iyo ndirimbo yahimbwe n'umwami Rwabugiri ubwe ari we Nkotanyi cyane, nuko abantu batabizi yahimbye ati niwe wayanditse, noneho ashaka umugaragu w'iwacu muri Nyaruguru, ubwo ndavuga mu bantu bakuru n'amateka data yampaye, aba ari we amubwira ati rero njye nkunda Kanjogera cyane kubera ibyo Kanjogera by'umugore yaba yarakoreye umuntu, urabizi burya iri ku rugamba umugore mwiza ni stress zarazikuramo akaguhumuriza, haba ari ibintu byinshi 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 cyane uhura nabyo. Iyo rero yabanye nawe mu rugamba akaba hafi, uratuza umutima ukajya hamwe. Noneho Rwabugiri yandika text kugira ngo ashimire Kanjogera, ntiyashobora kuririmba kubera ko ubwo buhanga ntabwo afite. Rero umugaragu we wo muri Nyaruguru ati mpimbira dore text ngiye mpimbira indirimbo gusa maze nzayiture Kanjogera. Niko kuyihimba rero, noneho nanjye ngenda nyumva buhoro buhoro badata bayiremba, ndakubaza papa nti ariko kuki indirimbo utarayisubiramo ngo uyisohore ugire iki? Arambwira ati ntabwo birazi by'abahanzi rero murabizi buriya bigira igihe, ugiye uko nge nanyiga ndayifata ndayiga nza kwigira neza nongeramo n'ubundi buryohe bwinshi cyane nk'iriya refrain ntabwo yabagaho ndagukunda shenge ndagukunda disi weye ndagukunda ni mpamo. Hari utuntu twinshi nagiye nshyiramo nyine twiza ndayirema nyikura muko bayiririmbaga gusa bihimbarwa biri mu rwagwa cyangwa se no kutarama, noneho nyigira indirimbo nziza kugira ngo izahoreho. Ni indirimbo rero numvaga ko itagomba guhera, kuko iyo ntabikora yajyaga kuducika. Hari ubwo rero kuyikunda amateka yayo n'ibintu byinshi bikoze iyo ndirimbo, hanyuma rero harimo n'ikinyarwanda cyiza cyiza
kiryoheye
benshi batamenya ni byabindi byanjye bakunda kuvuga ngo ndazimiza, rimwe na rimwe baranambaza nkababwira nti bimwe nzabasobanurira amagambo arimo, ariko kera nzabikora bishe no kuri internet abantu bamenye amagambo akoze iriya ndirimbo ku batayizi, ko bamwe barayikunda cyane cyane nk'urubyiruko rurayikunda ariko ntabwo ruzi ibirimo.
Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu kanya turaza guha ijambo abakunzi b'Ijwi rya Amerika kugira ngo nabo bagire ibyo babaza umutumirwa wacu ari we Masamba Intore, umuhanzi w'umunyarwanda wabigize umwuga. Ariko Masamba, hari abakunze kuvuga ngo umuco urakura, ugasanga abahanzi nabo bagendana nuko umuco ukura, ariko wowe urasa nkaho wakomeye kuri gakondo, ni iki kiguha izo mbaraga?
Ni namahitamo nahisemo injyana gakondo nahisemo umuco kukomeza umuco wanjye cyane cyane kugera ngo nzuse kivi data yasize anders amaritme yose ndayazi nigeze kuba muto nange cyane yose ndayazi yaba R&B n'ibiki byose twaravuze ibyo ngibyo bifite abandi barabikora kandi babikora neza reka yewe nge mu muco ikintu cyo no kugira ngo ahanini umuco wacu udatakara hari abawigisha abawandika mu bitabo abawuvuga ukundi n'ibiki nge nahisemo kugira ngo amateka n'igihugu cyacu cyaciyemo byose mbicishe mu nganzo numva rero muri nge nyikunze numva ari ubuzima bwanjye ahubwo ntabikoze kaba kabaye umwuka wabushize
ariko nanone ikibazo aho kiri nuko wowe ushobora kuba ufite ubwo bushake n'urukundo rwo gukomera kuri iyo gakondo ariko ugasanga babandi umuntu yakwita wenda mu gifaransa abakonsomateri b'ibyo wandika ubagezaho barateye indi ntambwe hari ibindi bifuza n'icyo ukora kugira ngo nabo bakomere kuri izo nganzo za kuri izo kuri ubwo buhanzi bwawe bawukunde kandi bawukomeze
icyo ni ikibazo koko kitanareba yewe genyine ariko gishobo kireba igihugu muri rusange hari harahongeza ariko hari n'ahandi biba bisaba izindi mbaraga zindenze kandi birakorwa kubera ko hari ministeri y'umuco hari na n'indi komisiyo ishinzwe kureba ukuntu yazamura ibyo ngibyo ibyo uvuze nibyo birumvikana iyo ureba amajyambere uko agenda atera imbere amateleviziyo ukuntu aza ibyinshi berekana iby'ahandi ibyo rero ku rubyiruko bumva aribyo biryoshye bumva aribyo bibashimishije ariko muri iki gihe nacyo cyatumye mbimba itsinda ryitwa Gakondo Music Gakondo ndarihimba ndishira ahantu hose rijya kuri Milcoline ndetse tunagira n'amahirwe nyakubahwa Perezida wa Repubulika aza kudusura ari kumwe na madamu twarataramanye turabantu twagomba kurangiza saa yine arishima arahimbarwa tugeze saa saba kanimaje bya rero amahirwe kuri twebwe iyo gakondo rero yarakomeza nta nubwo abanyarwanda batekerezaga yuko music ya gakondo ishobora kugera imbere y'abantu harimo ibicurangisho bya gakondo tukavangamo na dukeya ibyo bita acoustic tukavanga ibyo rero byagiye biremamo icyizere ubu ngubu nakubwira ko kuri hoteli zose zo mu Rwanda iyo gakondo ihari bose baracuranga ubwo no kugira ngo no kugira ngo urubyiruko rw'ubu rubijyemo rubikunde imbaraga zo dukoresha turazikora nyine turwana n'ibyo bindi bitabi kuko bifite imbaraga zindi ziturenze ariko ntibibuza ko abantu bumva koko bagomba kugira identity n'icyo ndwanaho
urakoze cyane Masamba Intore guma kuri telefoni dufite n'abakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika bifuza kugira ibyo bakubaza kuri telefoni dufite Janvier wiriwe neza
mwiriwe
uri hehe
ubu ndi mu Rwanda mu majyepfo muri Nyamagabe
ikibazo cyawe
mbere na mbere ndashimira Masamba
murakoze cyane
naherekare numva buriya numva amateka y'uburyo wagiye uzamura umuco nyarwanda numva ndabikunze cyane ariko se Masamba ikibazo hari abantu cyangwa abanyarwanda uri kwigisha nabo kuzazamuka nkawe murakoze ikibazo cyanjye ni iki
urakoze cyane Janvier Masamba gerageza usubize icyo kibazo cya Janvier
Janvier yakoze cyane ikibazo cyawe ni cyiza abanyarwanda maze kwigisha benshi natoje izo ndahemuka narazitoje kuva tukiri mu ishyamba n'ahandi hose twakoraga natoje amarebe n'imena iburayi natoje indashyikirwa ubwo data yari amaze gukura n'ubu rero ndabatoza nicyo gituma ubona niba uzi Jules Sentore ukamenya ba Daniel Garukiye ukamenya ba Manuel abona ndakubwiramo bakeya hari abantu benshi ntoza kugira ngo bazasigarane uwo murage nabihera ubuntu na data nawe yari yabiherewe ubuntu ni ngombwa nanjye ngomba kubitanga kugira ngo dusigasire umuco wacu.
Urakoze cyane Masamba. Reka dufate na Thierry wiriwe neza.
Wiriwe neza ndi
uriye he
yudumbura mu Burundi.
Ikibazo cya
ego reka ugambire mu ndamukirize umutumire ndi
arakumva
ego ndamushimire cyane kubera ko yemeye kuza baruko umunsi kahise kiwe kugira basangire nabo experience yiwe ndabivuye mu gifaransa. Ndamukeje rero ko yashoboye gutera intambwe iboneka mu buzima bwiwe, hanyuma mu byereka aratubwira jewe numvise akantu yakoze kandi gahambaye banakoresheje ngo ko mu bihe bikomeye Rwanda kure rurimo barashoboye kwerekana icyo muziki umaze. Nagomba mbere ngire ko ndamubaza arabyiye umunsi muri Afurika yacu arabona yuko umuziki urashobora gufasha abaririmbyi, urashobora gufasha gutorera inyishu ibibazo bimwe bimwe biba bihanze igihugu. Hanyuma ikindi nagira ndamubaze koko ngira ashobora kuba yarabikoze, hariho abantu abaririmbyi dukunze kwita mu gifaransa artiste engagé. Nagomba ndamubaze yuko arabye umunsi abo baririmbyi bamwe usanga baririmba ibintu nyene bihanze abanyagihugu bibakora ku mutima, arabye umunsi abo bantu abona bagifise ikibanza, ndavuga aba baririmbyi abona bafise ikibanza muri Afurika y'iwacu. Hanyuma yabivuze nawe no muco w'ikinyafurika cyangwa ikinyarwanda cyangwa ikirundi ubiravye usa n'uri kurazimangana kubera ko urwaruka ruriko rurahurumbira imiziki mvamahanga yabivuze RNB n'iyindi myinshi. Abona ntabona yuko menga mu minsi mike iri kiraza umuziki w'ikinyafurika urashobora kunyika ukazimangana.
Urakoze cyane Masamba, uwo ni umukunzi w'ijwi rya Amerika uduhamagaye ari mu mujyi wavukiyemo wa Bujumbura. Subiza ibibazo bye
ngira ngo nanamusohoze nanambwire ndamukirize abarundi bose barimo banyumva ni igihugu navukiyemo koko ndanakizi. Ikindi nakivuze kamera ku kibazo cy'icya nyuma kivuga abahanzi baririmba R&B afro, ni byiza cyane ko abahanzi baririmba izo ndirimbo, ni byiza cyane kwiga indi izindi njyana cyangwa se izindi ritme, ariko ni byiza yuko iri kuri ibyo ngibyo uteza intambwe ugana iwanyu. Twese twaziciyemo twazingiye za Bob Marley, abazi Burundi bazi za ibyo abantu twaririmbanye no kuri no muri Semende Université ibyo bitaga divugagiwe groupe twakoraga. Ni inzira ziguha ubanza kwanza kuinterpreta and then ukajyamo kureba wowe urinde cyane cyane kuri icyo kibazo. Ntabwo uzatumirwa muri za festival, ntabwo uzajya hanze kujya kwerekana iby'abandi, ujya kwerekana iby'iwanyu, injyana yawe, style yawe. Ibyo rero kuba abantu barimo batandukira ntibatandukira, ndibwira ko ari inzira barimo bacamo hanyuma bazajya ahantu bakavuga bati reka ngaruke iwacu noneho nkore muziki. Byaba ari ibyago kuhera aho ngaho ugahera aho ngaho ukarangiza uri muri R&B cyangwa se wigana, ni ukuvuga ko waba wamize bunguri iby'abandi bitari ibyawe. Icyo ni kimwe. Ikindi yavuze wanyibu bovara artiste engagé, sinzi ko Edi icyo gifaransa cyumva artiste engagé ni ukuvuga ko mu artiste habarimo ibintu politiko musical murimo birimo. Ntabwo ibyo ngibyo nk'umuhanzi na ariko na bifata umuturage cyangwa se umukunzi wawe ukunda injyana yawe arahitamo, aravuga ati uyu muntu ndumva ari artiste engagé cyangwa se ari ibinibi. Ariko kuri jyewe ndibwira ko ngomba kuba mbifite nka mirongo irindwi cyangwa 80%, ntabwo nabihishira. Ntabwo wahura umusore ukiri muto ngo utabarire igihugu cyawe ugende ugikorere ube full time kugira ngo icyo gihugu cyawe ugikorere mu nzira zose ukurikiza amabwiriza wahawe, hanyuma ngo none ngo uzakane kuri artiste engagé. Koko ni artiste engagé ni cyane cyane ibijyanye na message zubaka igihugu zo ndisimbukira vuba cyane. Nicyo gituma umva ndirimba indirimbo zimwe zimwe zivuga uzazureba u Rwanda rw'Abanyarwanda, hari izindi zikangurira abaturage muri development yabo mu kwiyubaka mutekano mu biki. Ibyo rero bituma abantu biyunga bakajya hamwe mu bumwe n'ubwiyunge, mu kudashishana, mu gukundana, mu kubaka igihugu muri bamwe bitabatandukanya ku tuntu tumwe tumwe tutagira n'impamvu. Ibyo byose bimbamo 90%. Hanyuma noneho ibindi bikaba uturimbo tw'urukundo cyangwa se n'utundi tudushyengo umuntu ashyiramo, ariko 90% biba ari indirimbo zubaka abaturage mu buryo bwo kwiyunga, mu buryo bwo kubana, mu buryo bwo gutunganya igihugu mbinyujije mu ndirimbo.
Ikindi yakubajije yagize ati niba abahanzi nyafurika bakwiye kugira uruhare mu gushakira umuti bimwe mu bibazo bihanze ibihugu bitandukanye bya Afurika babinyujije mu muziki wa.
Oh cyane. Ibyo ni ahubwo atanabikoze ari umuhanzi, yego, kuko mugani wawe ashobora kuba ari umuhanzi uvuga uti iyo ntabwo ari domaine yanjye sinanayizi, ariko waramutse uri artiste angaje, uri umu artiste koko w'abaturage ubaha message, ugomba kubikora mu buryo bwose bushoboka. Ushobora kuba umuhuza mwiza mu ndirimbo, mu bwitonzi, mu njyana nziza, buri wese akakuyumvamo kandi akavuga ati ya mbega ibintu andemye umutima koko. So ushobora kuba mwiza.
Ibyo kandi ngira ngo twibukize abumva Radio Ijwi rya Amerika nuko hari abahanzi bagiye babigaragaza, aha twavuga nka Alpha Blondy, twavuga nka Lucky Dube waharaniye kurwanya ingoma ya bagashaka buhake. Ibyo byabayeho kenshi cyane.
Byabayeho bibaho na Bo Marley ni umvise indirimbo ze nyinshi nawe yarabikoze. So abo hanze nkabo babaho cyane cyane rero twebwe mu mataka yacu y'Abanyarwanda ni ibintu twaciyemo. Nawe urabizi bibi, nawe ndamubwira twaciye mu bintu bibi cyane bijyanye n'inzangano zitasobanutse na gato, bidutandukanya mu mafuti. Ibyo rero utabikoze uri umuhanzi ntacyo waba ukontribuwa koko kuri nation yawe.
Mukomeje gutega amatwi Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga. Umutumirwa wacu uyu munsi ni Masamba Intore, uyu akaba ari umuhanzi w'umunyarwanda wabigize umwuga. Reka twumve gatoya indirimbo Uko Umutima Utera, ni indirimbo nshya ya Masamba, hanyuma tugaruke mu kiganiro muri Isanga.
Uko umutima utera niko uterekereza, inzozi zanjye ziganjemo wowe gusa ngundire nkujyane ku Westero, maze ndugusenderezemo hose. Ukorure ndabizi uzavayo undeze ibigwi, maze unangabire kuko nzaba nagutunganiye. Kigabo
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Iyo ni indirimbo Uko Umutima Utera y'umuhanzi Masamba Intore. Impamvu yahisemo gusohora iyo ndirimbo n'ubutumwa buyirimo turaza kubimubaza mu kanya, ariko kuri telefoni dufite abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Ildefonse wiriwe neza?
Mwiriwe.
Uri he?
Ndi Kigali mu Rwanda.
Ikibazo cyawe?
Ibibazo bine.
Ni byinshi cyane, gerageza ubihine bibe bibiri gusa.
Ndabibaza nibuka kugira ngo ahite nabisubiza, biroroshye cyane. Icya mbere rero ndamubaza wese yumva indirimbo aririmba zirimo kuri ahamanya n'umutima we ko ari ukuri yakabaye aririmba cyakabiri ese yumva aramutse ubu ariho n'igihe azaba atakiriho abamukomokaho bazaterwa ishema n'imirimo se yakoze cya gatatu ese koko ibihe bigenduka nta ndirimbo yicuza icyaba cyaratumye aririmba akantu rero ka beya ko nakumbaza ese koko yumva ubutumwa aririmba mu ndirimbo ze zose ahamanyamo rwose ko ariko kuri akaba agenera abanyarwanda muri iki gihe
urakoze cyane
nyuma rero aricyo cya kane rwose mwihangane nimubaze se yumva inganzo ye yarageze mu buzima bwose bw'abanyarwanda ku buryo yavuga ko yakoze akazi ke uko yakagakoze ku buryo abanyarwanda bose bariba ndetse ku buryo akazi yakoze ariko akazi abanyarwanda bose bari bamutegerejeho murakoze
urakoze cyane Masamba gerageza ubisubize mu magambo make cyane kuko dufite abandi bakunzi benshi b'ijwi rya Amerika bifuza
kugira urakoze cyane sinzi ko nabasha ikibazo numvise cyane cyane yibanzeho no kumenya ko inganzo yanjye ashoboye gucengera mu banyarwanda bose ibyo sinabihamya ko ari ijana ku ijana
bizagusaba kubikoraho ubushakashatsi
ariko urakoze cyane ndasaba ko mbikoramo ubushakashatsi ubwo nzashaka bankorera ubwo bushakashatsi ariko icyangombwa yewe kiri mu mutima wanjye ni uko ngerageza gukora ibishoboka byose kugira ngo ibihangano byanjye ubutumwa bwanjye bugere kuri benshi kandi bugende ari buzima ari bwiza cyane cyane mu byubaka u Rwanda haba muri sosiyete cyangwa se no mu zindi injyana zose nkora zijyanye na gakondo so ibyo byo nzabikoramo ubushakashatsi hanyuma zabimenya wanyibutse ibindi bibazo
ndibaza ko ahanini ubisubije kuko yashingiye ahanini ko niba wumva ko ubutumwa utanga ari ukuri n'igihe uzaba utakiriho abantu bazavuga ngo uyu muntu koko yari umunyakuri mu byo yaririmbaga
ariko namusubiza ko njyewe kugeza kuri mfite imyaka 50 ubu ngubu yuzuye ifunditse neza ndemeza ko ninagenda kabisa indirimbo zanjye zizasigara mu mitwe ya benshi sinzi mu mutwe we ariko muri benshi navugaga ntawunoza bose ibyo ni ngombwa ariko ubushakashatsi andumye ndaza nintaha nzashinga abantu b'inshuti tubukoreho turebe koko icyo kintu ikibazo cyiza bajeje
urakoze cyane reka dufate na Patrick Wilwenes Patrick uranyumva Patrick ndibaza ko dushobora kuba tumubuze kuri telefoni ariko dufite Diomede wiriwe.
Wiriwe na Jadi Gwema.
Uri he?
Deni mugisagara cha Bujumbura mu Burundi.
Ikibazo cya.
Ego nda Biza.
Nago nkumva neza Diomede.
Ndamusubiza mutumirwa ngaho kuri Amerika.
Arakumva ikibazo cya.
Ndakora mukize Diomede.
Ego naje na kuramu kije no gusunga ku gitekerezo n'ibisubizo byiza uri Patricia neza
Komeza Diomede
Ego igitekerezo cyane cyane mwibarije cya mbere mbe tuge mu Burundi turakumbi abaririmbyi nkawe baririmba bahanga mbe nkamwe bw'abahanzi tuge mu Burundi turabashyira mwege mwege mwa mwese wiki wawo kugira mwese ina mwuri hindi kugira mwge mwdekozi mwere kumuziki huko tila vye ina mwuri hindi hara wa hanzi mwese tutawana baza kukete ibeke kukwe nda jina anumbara hini mwta kuhila kuhita mwge mwge sumwege mwge 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 kugira mwge ukuriri mba ina mwuri hindi mkaza mwge kura mw ngabadi ngabadi kuko chaka kwe aba ari kese arasura ngo bashobora gukora abantu batete isomo tugasanga ni mwese ari mwese mu kusubira mu gira murare nk'abantu batese ngo gira muba muje kukwafasha kugira muririmbe kugira muronge uko bisaba ko kwafasha murakoze
urakoze Diomede nubwo telefoni ye itumvikanaga neza cyane ariko Masamba yakubazaga ngo niba hari gahunda mwaba mufite yo kugira ngo mube mwasura abarundi nabo mu bataramire ngo habe nabandi benshi bigira mu byo mukora
arakoze cyane icyo ni kibazo cyiza cyane nagira ngo mubwire ko buryo muhanzi tize kurigeza iryo jambo mu barundi ariko baryita reka tuvuge mu artiste nta mipaka agira ahantu hose agomba kuhagera mu gihe ajyanye message zubaka abantu so na uyu munsi ndi muri Amerika ejo bundi nzaba ndahandi gahunda nayo nari mfite vuba y'i Burundi ariko nibaho nzabibamenyesha
urakoze cyane Masamba Intore ni umuhanzi w'umunyarwanda turimo tuganira twumve gato uko umutima utera hanyuma tugaruke tuganire kuri iyi ndirimbo na Masamba Masamba iyi ndirimbo yawe uko umutima utera uburyo icurangitse hari ukuntu gatoya itandukanye n'izindi ndirimbo usanzwe usohora ndumvamo ka afrobeat gatoya ndumvamo zuke ndumvamo kizomba indirimbo iri muhinja
uhuguru muhanga cyane mu bushakashatsi iyo ndirimbo irimo ubuhanga ariko bujyanye n'injyana irimo kizomba irimo zuka irimo utu twose wavugaga ntabwo ari bibi kumenya imico y'ahandi ni na byiza bishobotse ushobora no gutira mu mico y'ahandi ariko ntugende burundu ngo umirwe bunguri urumva ko mwijumwe ndacyakomeza kwa kundi ariko utuli tunjana ndatushira mu naraduti
arabashobora kuvuga ngo Masamba nawe noneho aragiye gakonda ivuye
oya indirimbo zanjye nyinshi ndavanga ndashyiramo utundi twose kugira ngo bitaguma ni nacyo gituma ni na byiza kugira ngo tujye twongeramo n'utundi tuntu twumva ko ari twiza tuvuye ahandi kugira ngo ibyacu bitaguma ari ghetto gusa ngo bigume mu Banyarwanda ugomba gukora music ni universal kuko bayivuga ku buryo bijya no mu gutwi kundi muntu utari umunyarwanda akabyumva akumva ko iyo njyana akumvurira imbohe we kujya burya n'abandi bayahanze nabo ezananye nabo ndabyara umukobwa nkuko bavuga baratunogera iyo rero batunogeye ushobora gutiramo ibyabo byiza ukabikubita mu byawe kugira ngo ushobore kwagura amarembo ugera kure reka twumvamo harimo iyo zuke kizomba nibyo ko 80% icuranze muri ubwo buryo
reka tuyumve gato
Matakawa shinanda wachakambaru ukonde
Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ikiganiro ni muri sanga muri studio ya Karindwi hano i Washington DC. Muri kumwe nanjye Edirwema, umutumirwa wacu ni Masamba Intore. Uyu ni umuhanzi w'umunyarwanda wamaze kwamamara cyane kandi wabigize umwuga. Masamba, mu masegonda make cyane mbere yuko mpa abakunzi bacu ijambo, ubutumwa utanga muri iyi ndirimbo ni butumwa ki?
Nubutumwa bw'urukundo. Ni indirimbo y'urukundo izana kwijana, ikavugwa ku mutima utera niko ngutekereza. Urukundo nta byinshi birimo, ngira ngo iyo dutanga message mu rukundo bahabwirwa benshi.
Urukundo kandi nkuko
ni ugiye kurikirira amagambo navuga ku rukundo, ariko cyane cyane n'ubushima koko. Uwo mukunze ukamuvuga neza, ukamuvuga ibigwi, ukamurata, nabyo ni byiza cyane. Tujye turata abo dukunda, tujye turata abaduhaye uwo mutima.
Nkuko wabivuze kandi, umuzika ni universal, urukundo narwo ntirugira imipaka.
Nirugira umupaka.
Urakoze cyane. Reka dufate abandi bakunzi ba Radio Ijwi rya Amerika. Batelemi wirwe neza?
Wirwe cyane.
Uri hehe?
Ndi Kumana muri zone ya Gisozi, komine Busoni, intara ya Kirundo.
N'amahoro?
Yego, n'amahoro. Kabisa kavura kariko karagwa gake gake gapfuye, ariko atari nka yandi rukagwa mu Rwanda ni Bujumbura.
Ikibazo cya?
Ikibazo cyanjye fise. Nibuka igihe abanyarwanda barigeze kuba iwacu kera nkiri mutoya, nibuka ko hari 1962-1964 gutyo, bamera nk'abahunze bafite inka ko inka zabo zaragira bamiri za data. Ndeka nagomba mba tumutumire ababyeyi biwe bo baba bari bahunze icyo gihe ikigira kabiri, ni ukumushimira kubera ko ibihe yavuze ko yavukiye i Burundi. Ariko icyo ndamushimira ko ni kimwe, ni uko atigeze ata umuco w'ururimi rwabo, kuko njyewe mu byo ngizi iminsi mbona mu bihe kuri ibi bihe abantu barashobora kugenda mu gihugu kimwe bagaca batakaza ururimi rw'igihugu cy'amavukiro cyabo. Ariko uwo ahubwo gusa wari ukwiye kumwumva, umuntu agatoya.
Masamba Bateremi arakeka ko ababyeyi bawe bashobora kuba ari abaragiranaga n'umuryango w'iwabo. Nguwo kuri telefone.
Yesu Masamba,
urahoraho cyane.
Amahoro neza.
Ati nani iyo rubungano nayo ubuze nka numva umbwira ibintu byiza di nka n'urukundo ngaho gikomeye.
Urabyose cyane. Hanyuma rero nariko ndagushimira cyane ngo ukige tutakaza umuco nyarwanda w'iwanyu genda Murundi.
Yego,
ariko ndabona abanyarwanda bahunze icyo gihe muri iyo myaka navuga muri Murundi hari abari bakiri Burundi, ariko niba aratakaza ururimi rw'Ikinyarwanda ugasa ntangazwa rero n'abantu bavuye mu gihugu kimwe bajya mu kindi, ugasanga baratakaza imico yabo. Ariko icyo ndanaje ndabigushimiye cyane. No, bavuka i Burundi ukaba ukivuga Ikinyarwanda uri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, nubwo urasabwa Ikinyarwanda neza, none kubatakaza umuco wabo nami byoba bitakuki, byoba bihagaze hehe? Mbagushimiye cyane ku Ijwi rya Amerika.
Urakoze Batelemi. Masamba, reka gusubize mu magambo make cyane.
Mu magambo make ndakubwira burya gutakaza ururimi ni nko guta cyangwa ururimi cyangwa gutakaza igico y'iwanyu ni ugupfa ukabura nyine. Ntacyo buri cyo, kuko burya umuntu agizwe n'ikise, umuntu agizwe n'icyo ari cyo n'indangagaciro ze. Ni ukuvuga ngo kugira utya ukajya mu niyo wajya mu mahanga, ibyo bihugu byose tubirimo turahaha abari muri Amerika nawe njya mbabwira, ariko ntibagate umuco wabo, ntibagate indangagaciro zabo. Ni nacyo gituma abantu babubaha iyo bakonyemo ko uri icyo uri cyo. Nicyo nashaka kumubwira. Rero ni ibintu abanyarwanda tubifitemo uburambe kubera amateka twaciyemo, ntago byajyaga kudufata ngo bitudadire yego hari abana bato bashobora ku ushobora kumva ururimi rw'Ikinyarwanda baruvuga nabi ariko ubu babonamo inyota nyinshi cyane ibyo rero nagira ngo n'abandi yaba Barundi yaba Abanyarwanda cyangwa Abanyafurika bose bajye bagerageza ntibate indangagaciro zabo ntibate umuco wabo no gupfa umuntu akaba igishushungwe
urakoze cyane Masamba reka dufate na Federico Wirwenes
Wirweneza Edigwema
uri hehe
ndi mu gisagara cya Bujumbura
ikibazo cya
Jen hakuru ntagabishije nagomba kumushimira gusa uwo muntu ari indirimbo z'urukundo urumva waruye nkaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi mu iminsi twimije ibihe by'amatora urasanga abantu benshi bacana mu hakuru kugwaruka abantu bacanamwe uwo muntu afise indirimbo z'urukundo zubaka imitima y'abantu ndamukunze cyane nagomba kumushimira nta byinshi bise no mubwira ati urakoze cyane tumukuru w'abakozi bo mazo mu gihugu cy'u Burundi aragushimiye cyane
urakoze cyane Federico Ibujumbura mu Burundi reka twumve indirimbo ya Masamba inzira n'ubumwe hanyuma tugaruke dore ko dusigaje iminota itarenze 9 kugira ngo dusoze ikiganiro muri sanga indirimbo inzira n'ubumwe y'umuhanzi Intore Masamba akaba ari nawe mutumirwa bacu mu kiganiro muri sanga cyanone minota mike cyane turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro ariko Masamba usibye ubuhanga wagaragaje muri muzika n'imbyino gakondo n'ibindi hari ikindi ngira ngo abantu benshi batazi ukina na filime
cyane
tubwire muri make ya filime wazigiye mu rya RS hari filime zizwi umaze kugaragaramo
hari nkigera mu Bubiligi muri za mu 1998 ngiye kwigisha Marebe n'Imena icyambere nuko indirimbo nyinshi benshi bamenye nkaya ngiriya kwarezwe mu mahanga hari byinshi tutabashije kumenya by'umuco gakondo w'abasokuru none twararutashye abenshi nzi ko abenshi bayimenye
yanitwa
ya mbere narimbanye na Marebe n'Imena hanyuma nyuma nza gukora za formation nyinshi zijyanye n'ibyo bita comédie musicale muri buseme mbiga hafi umwaka n'igice za kubangaje muri théâtre yitwa Rwanda 94 Groupov mbumu acteur wamaze nk'imyaka nk'itanu dukora tournée mu Burayi muri Amerika no henshi nyuma nza gukina filme anakinya mafilme amwe ntakibuka keretse mfite igitabo nkabireba irimo irimo ya je serai la main du diable yabaye mu Rwanda
Shake Hands with the Devil ya Romeo Dallaire
exactly nayo nayo kinyemo n'izindi zimwe zimwe zari zari ntoya ma documentaire mesh mu Bubiligi mu bijyanye na jeunesse musicale yo mu Bubiligi nayo nayo kinyemo araka documentaire ariko ngira na tournée mu gihugu cy'Uburayi ibyo rero nabyo narabyize igituma nagiye no muri icyo bita comedy musicale muri make mvuze vuba vuba nukubera ko nkunda message mu ndirimbo irantwara cyane kurusha uko n'injyana cyangwa se n'ibindi byantwara bigasaba rero kugira ngo niba wize teatro ukiga ibyo byose bijyanye n'ikinamico bigufasha kuzamura inganzo yawe na cyane cyane kugira ngo message ishobore guhita
urakoze cyane Masamba mukanya turaba tugeze ku musozo w'iki kiganiro ariko nk'ubutumwa wagira abahanzi bakiri bato mu bijyanye no gusigasira indirimbo gakondo n'ubuhe
ubutumwa natanga no ku ikintu cya mbere ku muntu ukunda igihugu cye ku muntu wifuza kugira indangagaciro zubaka igihugu cye yakagombye gutekereza mu bijyanye n'aho ari maze akabyagura ni ukuvuga ngo u Rwanda dufite style nyinshi cyane dufite inganzo nyinshi cyane urebye mu majyepfo buriya kubwiye no mu majyepfo mu majyaruguru aho hose hari inganzo zigiye zitandukana izo zose zishobora kuvamo inganzo yubaka kiriya gihugu cyacu ibyo rero nabwira abahanzi bacu yego bakore izindi nganzo kugira ngo bibagure byagure amarembo ariko bamenye yuko nta gishobora gutuma baza brandi igihugu cyangwa bazagaragaza igihugu batagarutse kuri ku ndirimbo zacu ariko nanabashimira yuko n'ibyo barimo mu Rwanda ubu ngubu bahanze kabisa coup de chapeau inzira barimo umuziki bakora ni mwiza cyane umaze kugera n'ahantu kure ababikora bikore neza ariko nakifuje n'ikifuzo gusa ariko sintegeka ko 80% bagarukire inganzo yacu tugayisigasira u Rwanda rukagira rukugura amarembo mu muziki kubera ko umuziki wacu uracyari hasi cyane
Masamba Intore umuhanzi w'umunyarwanda wabigize umwuga tuvuganye uri mu mujyi wa Manchester muri leta ya New Hampshire hano muri leta zunze ubumwe za Amerika nagira ngo ngushimire cyane mbikuye ku mutima kuba watuboneye akanya kugira ngo tuganire uganirize n'abakunzi ba radio Ijwi rya Amerika wakoze cyane
murakoze cyane dikane ndashimiye cyane n'abakunzi ba Ijwi rya Amerika nabo bose twaganiriye banyumvise
nshimire injiniyeri Justin nshimire Fatuma Alimasi Kalala namwe mwese mwari mukurikiye ikiganiro reka tubasigire indirimbo uzabatashye y'umuhanzi Masamba
uzabatashye babana babashaka muze tubaririmbe batabari u Rwanda mpore we abavuka u Rwanda ndamasumbuje Petero nyamushumba mporewe abavumu Rwanda Tabu Rwanda mporewe abavuka Rwanda ndabasimbuje ubure
mubandanya kumviriza radio ijwi ya Amerika.